JMK's done it again.
Yo, yo, tano nane, kia kwa nini kesho. Yo, jumini star, KJB, anpa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Jumini star, KJB, anpa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Babi lakini anatekwa na chrome. Hama hoes kwa DM wame chrome. Ask my ex I'm toxic cause ni acha jahi bone. Ask my ex I'm toxic cause ni acha jahi bone. Yo, 24/7 studio na rap. Bitches keep blowing my DM. From AM to PM sometimes you map like I didn't see him. When I'm trend I drew your fame. Na jody souls don't love me. Nenda super greasy mode. Name my record my Bugatti. Jumini star KJB and pa head no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Jumini star, KJB, anpa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win.
AJ una klimumpo, anapria na go na knees. Anapenda kupele kwa out, azin anapenda ma treats. Kimuliza anapenda ma cakes, kimuliza anapenda ma creams. And she always on the creep, fine B anapenda kupiga ma pics. Oh boy, ame catch my feelings, mpo waki anadroll na team. Amechoka kubayo ma pizza, ntaka nimonishe hii life ya east. Anasema ma friends indeed, sometimes I'm die kuni kiss. Anasema ma friends indeed, sir, sometimes I'm die kuni kiss. Every day tunakuanga ma meds strictly, easy track ni ma overdose. Wanauliza wana ask ni nini, ni wapua tume overload. Nime ball drip zangu, it's solo Mr. Copado. B-boy sis in Madonna, Don Junior and QL Chapo. Like it or not, ngoma zetu go on repeat. Tunachafua easy ma short up boy, tunawacha waki sweep. Sitko fresh kama daily milk fresh. Ni aluta kibiriti, ni ma steam na matopa ting.
Jumini star, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Jumini star, KJB, anpa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win.
JMK's done it again.
Hey bro.